jotamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Keita to boggi jande ga palil hala Mamadou Samba Seku jam wali sakrabe kedibe kaldal kalangal futan nyande sappo ina lew decembre warundu kana ke leendi andini dun no nyande aswerende pelle hidube lamu be bihi njata engal faha lamu o e syndicatji dental pharmacie en leedi mali kawrali do gotum denno be jogtoto salade yewde ledde de fawde e joon en ordonnance amobe bangal nyalo hertana dum jonna nyaaw sida der annarundu gollirde humayinde o do nyaaw o holiti wiide ko buri unyaaji temedoro yimbe ngoni jogibe nyaaw sida ka mbiyan unyaaji debbe sappo tan ngoni andan be kabar mudum di ngoni sembe kabaruji amen hande didi lewru decembre 2019 bismillah sakira denno kaldal kalangal fudan nyande sappo ina lewru decembre du to palais amadou bien palais de la culture amadou hampati ba kana ke leddi ibrahim boubacar keita andini dun e sefugal mako fewde bibbe leenidi o dardi yo mo fufu tinno hinade galdo kalda kedana ko hebani en seku gajigo do fustango ousmane dikko
mida wada noddango fewde e nangondiral fawarde e yaltude e luggere handen do gonden do yo gotum ba ko leedi meden fawarde e no gorden jaati woni ko wonda e bonnitede leedi men di ana ele wadde yo di hala je ngon ko president leedi di fuddiri le hala makko ka do bamno hala kande cilol tatabol li do lebbi jeegon sakitidi imade mudun yo andinde puddode kaldal kala le leedi ko sarta nyande sappo e leur decembre ndudo ibeka anayeli kala doleji gondi le malifu kawra e halaji mudun mido heddi intina noddango am fewde hirdube lambe bale politique e bale godde de fu tinno natta ele odo wattu korsudo mona ibrahim boubacar keita tanjeyi yo bibbe malifu jeedi fawarde e batten mudun le halaji makko yo gondo noddango du wadi heddi fewde e gube sema fawarde platform kany e gube godde de fu yana an gonde e dabare deejere e yib kana leydi non galdo kaldal kala non yo wattu korsudo hakkilaji e sugulaji fu kollitite le malifu ibe ka dardi non leydi an ko mudun tinno nanga galdo cabal yalla kaldal an lato tentilingal soelawol gol mali cilol tatabol nangata kala e wi makko hawri an hasindina e puddode hala makko non kana ke leydi wadi mi jango fewde soldat sen chapan sapo taton fransi heddi be le kasar helicopter nyande altinere jabbi le sahal leydi men ibeka martinin kumpa jati kanyu hore non yaham pari nyande altinere le e wi makko fa hawre sutura beedo sukabe worworbe heddibe le leydi mali e wi hala makko
min bettike o do kabaru kaldal e wi kajaado hala horejo pelle hirdube lam o holiti wiide anyaaji mabbe di jataka wonande kanaka leydi ni kedana ko nuhun togo kajaado hala ardo pelle hirdube lam halni musa malle sisko do fashtango ousmane dikko
men puddiran gollidinde e president o le chunchunka hakilo kadar kalangal e hirdube lamu gondino men gollidi e majju kanon kawral wadali dabane men jinno den kambe hor mabbe jidani de ciubi ko ko be jidi ko mina men yo men bibbe leedi men yibbe leedi dum te dum waddani men handan hollitinde kala ko heddi e dabareji bamadi di fu yo le hirdube lamu juri ka kadar kalangal non an tagal amen labana kala men galda e magal kana kana ke leedi famana yagi lamenka yoni so tawi leydi ana leti dalla fu ko sobe wade le kala ko hani daranede jogade tibara ko hollitinde do dari ana yoni ko warata men darata do majjun do men darata bangadu mali ko be jidi yo waltide nugal sere leydi men handen do gondingo kawrangal latongal sababu jango feccude en
gube kaptoje sima jaltube non e odo kabar o mbien nak holliti wiide ngatana hakkilo mbien kalaaji kanko president o e wi horebe be karutal lan sarta to killal ton e le ko warata ko e le mudum won ko be kolitata no be jogiri kado odo kabar kaldal mbien kado kaldal kalangal kala jidde be dara defamu do kabaruji leedi mali mbien e hejoji si jottamani na mbawi mbien nautura de mbien whatsapp numero o won 76 78 51 bangal viamo mo mbudu yabatake mudum yo 37 321. Zandaram en idon barmi mbiyan goddo dun zandaram idon kiddi mbarabe goddo barmudo dun wadi kenyanto minakaton yo tagal hippugol do nokku mbiyan posu zandaram en hultama wide yo golle jon en kabordre mbiyan idon badibe muto be do dogi tagal bonanda mabbe di fa hande bangal kabaruji amen di mbiyen bibbe leedi mali gonbe to France to ngadi maja fewde e l'armée mali nyande aswere chapon tati lourno mam hitande mbiyen 2019 to noku place de la république ngalure paris fanda mudun wonno wulitade sifaji kaptibe ledde gonde mbiyen der leedi mali fa hande le kabaruji amen di bien commissaire kiddo mujao le sahal leedi ndi e wattu mo tonno na wondo e juude alihu mahammar nangama kasin wonande barkan dum wadi aswer wattu dum sarama non wattu hitano 2016 fadima ko yupitede ben bangal journaliste en gonnobe juude kanye gollobe lam men ka mahammedana ko mahamman juara mahamadu juara men mo cabinet gaya halni aissata jara e do fashtango usman diko
tagal golleji gadi di falati sababu helicopter ngaji di ngopondiri so soldats en france sapo tatanke di hen tajralka ana wanda horongoji ngaran walede yalla ndu latoreni ana famune hakunde darodibe tombe dobe medika yalla hedu makoto e mbayi hebude kabaruji kewdi fa hedibe nange hande so imadaraji gonda di france holiti nafaka mudu ana burti kakana belugo fasane dum wadi sebe nangimo ka e o watno anda ko sabbi mbidi nande makko de handen o wawa nangede batte ko wanna jabbade sebe seriya donnama do makko do leedi anki mali faiso o jiadin ka anahani ko holite sababu nande makko de hande heedi laamu mali du tinno watana hakkilo
leedi mali di walti mbien dati dabreji mayri habbo sida bangal nawtrade jamarede dum do mbien humpitama le mbien kenyen le yambingul nyaloma hertanango nyaw sida kejabe lamube kuliti wide ko buri unyaaji temdoro yimbe goni jogibe nyaw sida o ka unyaaji debe sapon tan goni andan be kabar mudum kedanna ko mbien professeur Moussa Maiga gollo wali gullirde mbien mawde humaninde habbo nyaw sida der leedi mali halni Ousmane Dicko e do fostan kanko Ousmane Dicko hermako
c'est les communautés de malades des personnes qui vivent avec le VIH
yimbe sombe nyaw sida fawarde balé balloje nyawbe be yode balé gonda papotode du yengi gol kabaruji dabareji no dum hali foccerade yode andude ko jomun somi tedade nyaw o sawrde me fawarde e dranade al musaddama ko le yimbe sabe yoben fawarde du e balé halanane en wonum emen jettata hande li golle de do yambere batte ko be golli ko handen o ledda ana bangal nyaw sida sada bamama no wirani jatika ada way selude boje le lebbi jeegom yalla omo labe chaldima ana holleta tan arabata goddo ka kasen le mali do non hitan 2019 de je ko men pammi yo ujinaay temder en jeenon goni le milioji sappe jetti neddo goni so nyaw o ada du mabbe jatinka yo ujinaay sappon tan woni andanaabe na holla feccere ana mani nak wonko nyaki bangal mudum faande hono heddibe kewterte yalla hono yimbe
ces personnes qui vivent avec le VIH.
Ko yeejgol ledde fewde e jogibe ordonnance amube darna tafun ko na heddi faha syndicatji pharmacie di andini dun no nyande aswarande be kuliti wiide nyamaane mabbe yottiki fa milliardji tati e millioji temre joyi kalisi sefa denno dun do no wada hello e golleji mabbe di e wi mabbe soni lam o mbien yobali kalisi o do e jango dum woni talatare be jogtoto mustere mabbe de kedana ko docteur Abdul Karim Dia kejado hala dental syndicatji pharmacie leedi mali halni mahamman baba kunta e do fashtango Ousmane Dicko
c'est malgré nous
mine hore nan ko men gadi o do golle wayde hokkude ledde yibbe amen ko wana ko wilna man ka jati hodum fu won ko jiddo men dokka yimbe be farde amen jati sinyinde kawral ngal hitane 2011 ne men puddi tafen hokkude ledde de men dokki ledde fa hibbi lebbi nay fay mudu men tottaka fa 9 novembre yen pesnon an hasin dinno jawdi fa yoba men ko warata e milliard goto e millioji temere jetti kesma len de securite sociale du ana wara e milliardji didi kanon se ƴeewi ko warta fa cakiti hitande hikkande ko hasindena yoɓede ka jaati tawe sugula fu waɗali yo milliardji jeegom nden noon so ɗeɗo gollirɗe mbawi famde dabareji so totta men milliardji jeegon ɗi e hakkille amen ka tiiɗala ka fu wodata le ñalaɗe garoje ɗe na jonte fa warde du e lebbi garoje
ɗi
bangal figol bolo andon gotel gotel woni jawabu kebaado hakkunde juliba AC e El Nasr mo leedi Libye du bientu ngalura kerle Egypte non woni ko be ngadi e goldo figol bolo bangal maccuji arandeji coup caf
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sengari bien e kabaruji amen ndar region ngaji di to koroton no mbiyan mobile fama e be mbiyan yabbi bombore irande hakunde gure jungani e ton nyande aswere chapa dum wadi nyande aswere chapan tati lewrundu kultama wiide taton kedike hen hewbe barmi denno dum do wadi wattu fulbe e habbe ngadi fuddi mbiyan joda hala e lekumin dinanguru mbiyan dum wadi yontere jabbinade to gawo ton ko buri dum mbiyan unyaaji di don ganje kawruti e mbiyan duwaw hebta kul jam e kanye fewde e kabitibe leddi mali dum wadi nyande asfara de chapan tati e mbiyan lewru numama hitande 2019 le latirde kasse keita to gawo ton yo mbiyan e do mi joppelle hala nan en e kanye ho conseil islamique dum wadi yeso gouverneur o e kanye ho radio ministre dokul ko ton kawrutal do golleji protection civile region o wadi nyande noga e jena lewru novembre 2019 fanda mudun wonno hum tande hore image radio gollede protection civile region o hakke mbiyan sappuyon hore be der do gollede kawruti hen dum bi dum timinta kabaruji amen hande ka fa hande yewtere na yeso